Sophie Sigurdsson. Away by Dawson. Routledge! 2-0! Distance there. Good save by Schmeichel. McGeady here for Everton. Oh, fantastic finish! Fantastic finish by Aidan McGeady for Everton. Had nothing to aim at, but scores his first goal for the club.
Kante. Vardy. Oh, Uroa. Uriel Mahrez. Iwosa! Goal! Al-Rahim Vardy! Wal-Ajib Riyad Mahrez!
Headed out by Vincent Kompany, back in by Wilshere. Sanchez on the volley! Arsenal 2, Manchester City 1, Alexis Sanchez!
Here's Colback, watched out though. Mohamed is ball, Yanovich! Brilliant finish! Superb goal! And what might that mean to the atmosphere within St. James's Park now? It comes. Jones. And that's Rooney. Rooney. And that's 1-1. Hooked home by the new Manchester United captain.
Larson to deliver the free kick. West Brown is totally at mark at the back post. Had it back across. It's been cleared in as far as Catamol! What a strike from Lee Catamol! Inside.
Oh, he can hit them. He has! Into the back of the Newcastle net! And it's double trouble for Alan Pardew. Is this an irretrievable position? It certainly seems that one.
Milner. For Aguero. Gets a shot off. And that's game over. In the post earlier. Gets his goal now. His sixth of the season. His 9 games.
Always want to try Alexis Sanchez. Chelsea look for Diego Costa through the middle of the chest. Sanchez, he needed to come. He didn't. Diego Costa has another. And Chelsea wrapped up the victory. 9 goals in his first 7 Premier League appearances. That's the way to celebrate your birthday week.
Bismillaahirrahmaaniraahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanta fayl la dhamaantiin ba dhageystayaal ka dhawaada barnaamijka falanqaynta ciyaaro warsanka magaalada Baydhabo. Tumiyanay siyeedka balla koobaad sanada 2017 maalinnimo Arbacaa oo dhageystayaal halka dhawaada barnaamijka falanqaynta ciyaaro warsanka magaalada Baydhabo. Markala kulanta fayl dhageystayaal ka dhawaada barnaamijka falanqaynta ciyaaro warsanka magaalada Baydhabo dhageystayaal qodobada isin ka dheega doontaan barnaamijkan tii kugu dhajarnay waliba kumadaha Kaabka of Africa Ghana oo yeedo gool deertii xilal Mali iyo Egypt baraadiyo sala dhaafwayeen FA Cupkii Ingiriiska oo xalaytii kulamo ku tirsan leeli Burnley oo gool deertii Sunderland oo gool dooriyada wajahday Bristol oo yeedana gool deertii meel Crystal Palace taas oo kale yeena dhibcooyinkeeda hanati halay kulanka tirsanay FA Cup ka Ingiriiska saaso kale barnaamijku waliba ka dheega doontana Serie A Italia iyo markaas ay ka dheega doontan koobka ku tirsan iyo kala dheela doona FA Cup ka Ingiriiska yeli dheela doona Southampton iyo Norwich sarga doona Belmont Agest iyo Liverpool sarga doona meel Newcastle United iyo naadiga Birmingham City le kama gaaboon iyo sarga doona gegada Newcastle United FA Cup ka Italia Cup Italian waliba oo kala dheela doona kulamo ku tirsan Lazio iyo Genoa sarga doona meel Sassuolo iyo Siena iyo markaas ay sarga doona kulamadaas ay ku tirsan Cup Italia Cup de la Real iyo yon kumaranayn Real Madrid iyo Celta Vigo iyo sarga doona meel Sassuolo kal Alavés iyo Algoria iyo sarga doona Africa Cup na kulamada ku tirsan yeli dheela doona oo ka markale wareega lamaad yeli dheela doona Gabon iyo Burkina Faso Groupka A iyo sarga doonan meele Cameroon iyo Guinea Bissau iyo markaas ay tii sarga doonan gegada Cameroon iyo markaas ay tii koobka Gabon iyo Martigliaj saasoo kale barnaamijka ciyaaro warsan ee magaalada Baydhabo dhigistaan intina ka gudo jarno waliba kumada xiriirka binoonaga lata Ingiriiska oo heer cusub uu saaka raga doona ciyaariyanada 3 Maayo kaska markaas iyo Sturayan misbaag shami iyo iska Turayan Antonio Griezmann iyo wararka la xiriir Manchester United ee ka dheega doontan kaasay tiyo lama qodob muhiim ah iyo wada saxiixidan maamulka United iyo yaryanka Antonio Griezmann Max Allegri iyo markaas uu siinayo kulan ka dhabaqay inuu sala la xiriir yahay bedelka maalan Arsene Wenger gegada fala Emiratisa Wenger marxaladda siyaasadda ay tii xilli Memphis Diab uu siinayo Fortuneset saacadood ku baad uu ka fool nahaado doona masuulsu ku dhagaaga doona gegada xilmada ee Old Trafford Dalaw xidigan tan kasi jeeda qiimaga dhabtay xidigaas ay tii kaga dadin meegow barnaamijka dhigistayaal isin ka dheega doonta. Tobare Jordan Globe oo saacad u siina uu ku hadlay go'aanka laanta ee FIFA kaasay tii oo uu ka difaaci ciyaaryanka Joel Matip le kama gaabo kulanka oo ka dheela doonay Joel Matip barnaamijka isin ka ina dhigistayaal. Diago Costa marka la isla lankaaray gegada tababarka naadiga Chelsea kureeta qilaafka dhex galay siinay macallinka Kishay. Orda kulamada qaarada Afrika taariikhda ay ka dheega doontan saaso kale aran la yaab leh horlayaha baayti kureed markii maamulka Manchester United iyo magacaawin madaga la dagaalankaarka kixisada barnaamijka dhigistayaal ka dheega doontan ciidamo lanta oo bari habki iyo difaaci lahayn garoonka limada ee Manchester United Luisa van Gaalna markale diyo ku hadli fadhiisada oo ku fadhiiday binoon kale to mise ku eri barnaamijka dhigistayaal ka dheega doontan tan ka gudo jarna macallinkii ka fashilmi garoonka Old Trafford Garsooraga muranka Delhi ee Mike Dance iyo markaas uu siinay Janjeri dhinaga yoonay horyaalka heerka lamaad ee Ingiriiska kaas oo borsiyaalka heerka koowaad uu ku roorada isla markaas ay tana diyaaradii qaadi heerka lamaad warbixinada Spain ku baahay mise warbaahinta Spain iyo ogaadeen hadalkii uu Sergio Ramos dhigdin ka sheegay macallin Jorge Sampaolia barnaamijka dhigistayaal siin ka hayna warbixinta xiisaga leh ee Ramos yoonay kooxda binoonaga ee Valencia waa kooxdii tii sare ee moogatay Wargeyska Tot Sport iyo waliba uu siinay sidii shaaciyay in Juventus iyo Arsenal iyo sameeyahayeen bedelooyin la midig muhiim ah koox walba bixid kale ay ka bedelada ay tahay sidiyadan hela lahayd tii xidiga kale yada heesagan qabta barnaamijka dhigistayaal siin ka hayna tii ku gudo jarnoona ka dheega doontan qodobadaas iyo qodob kale ay ku kubagada doontan barnaamijka ciyaaro warsan ee magaalada Baydhabo taasi tii oo kumina gada doonta kulamada oo kala dheela doona taariikhda iyo warbixinta iyo siin ka hayna barnaamijka waliba siin saarintana siin ku jeedi doonaa saaxiibkeen Bishaar Miyo Muqtar dhinaga farsamada waliba uu siin fadhii doonaa Saalax Cali Maxamed Saalax Qays marka la diyaarinayo barnaamijka falanqaynta ciyaaro warsan ee magaalada Baydhabo dhigistayaal ka dhawaada dhigistayaal marko kale ka dhawaada barnaamijka falanqaynta ciyaaro warsan ee magaalada Baydhabo qodobkan koraya barnaamijka ciyaaro warsan ee magaalada Baydhabo dhigistayaal una siin ka haynaa siin ka dhigaysan waliba uu seenin magada doonee kulamo ku tirsan Afrika Cup iyo la dheeli xalaytii kulamada Saiti waliba iyo wada hayeena groupkeeda markaas Saiti soo koobkaas soo koobanay groupka A groupka B groupka C iyo nay groupka D kaas iyo xalaytii dhedeeli groupka markaas Saiti langorada groupka D walina iyo Haiti oo ku tirsanay kulamada Saiti qaarada Afrika koobka Kishe group kaas waliba skorko yene Ghana iyo Uganda Mali iyo Egypt waliba koobka saytiin marti gelayta xulka qaranka ee Gabon Ghana iyo Uganda iyo kulankan koray usahay waliba kulankaasaytii usaha ka dhamaaday hal iyo naadiga Ghana iyada markaasaytii guuratay kulankaas iyadana ku dirtay naadiga Uganda kulanka kale waliba usaha dhamaaray kooxyoyinka Mali iyo Egypt waa kulanka lisbada sugay isla markaasaytii soo qumaday kulamada sida gaarkeen dollanka hay lamada city kooxood iyo waliba iyo inaana xifaaltan gaar ah iyo ku dhaxay xulalka iyo ciyaartay waliba iyo ka dhamaatay ebir iyo ebir oo lamada kooxood iyo isla dhaafayaan kulanka city kulamada kale ee oo kala dheela doona waliba iyo markaas ay teeyeen Cameroon iyo Guinea Bissau meelo saas oo kale na kooxda binow waa xulka qaranka ee Gabon iyo Burkina Faso iyo Sarga doona kulanka lamaad ee wareega gurubyada iyo oo ku sii koobay labada doona Ulka marti gilihaya tartanka ee Gabon ya waliba yada illa ka si hayta in yada hala sadida dibuot in kore tartanka. Illi yada barbarda ala dafo ayti gani ya bisa o kulunki furitanka la kese uku waliba yada na. Wajha donte xulka Burkina Faso. Gula barbarda aya markasi jeta to yada na hala gali Cameroon kulunki furitanka ayti. Adapa wabomayanki ya markasi ti deli gulki furitanka ya tartanka ee Afkano la moda kuntumiyo ne todabada. Lakiin se joy saros iyo markaas ay tusay Gabon ka qasabi in yooda ka gahan helan hal dibood maadaama waqtigii dhimashada goolka iyo shandadan qaranka Guinea Bissau le kama gabo dhinaca kale ee xulka tumiyeenay sidida ku tirsan ee finalka tartanka Afcao ee Cameroon iyo u siin difaacada wiin markaas ay tigay kulanka in koraya xulka Burkina Faso oo ku waliba u siin iyako dheela doona Waleena kulanka Saiti usaya ako oka marka Saiti kohda bino niga miso xulka qaranka ee Gabon iyo Burkina Faso iyo iyan xano yabla awado nan kulanka wareega lamaad ee gurubyada. Kohdi oka gula deyarche la arga doona halka saa oka ya gala doona. Lamada xul iya is wajihang tartanka Afkan o marki lamaad ee xirire. Waleena iyo kolo meena wareega gurubyada ee koopka Afkan. Lamada kuntumiyo nation tiya kudi Equatorial Guinea. Gabon iyo waliba yada dhalide hal gol qayb 12 kaasay to yada ka dhigayse in iyo 2 milyan oo ebir yada ku koobadida naadiga Burkina Faso anti yada si adder wa waliba antaasay ti dara in Burkina Faso yada ka fashilanti anti yada koobadida Gabon sidoo kulan ee ka dambe yada wada dheelan kulamada xiriirka ee Afcon lamada kumada ee waliba yahay ti toos reebreeb meel kan kale duusiin haya gurubyada Taasi iyo yada ka dhigaysa in lamada kooxdu markaas iyo yin ahaana iyo gooliyada si wadatay naadiga Gabon oo yadana oo kala kireelay manka keesha mas wadanka keesho kaas oo yadana ka dhigay doonta to yada Burkina Faso kuma dhaato kooxyoyinka iyo yin ahaana iyo kasagoon wadanka Gabon dhanaga kala ta kulanka kala la dheela doona oo waliba uu sii ku dhamaara doona Cameroon iyo Guinea Bissau ololka galbeedka iyo bartamo Afrika yar raadi hayaan goolin koraytii tartankan wadamada iyo ku kooyan galbeedka Afrika iyo waliba iyo anka badinyana qaybta galawka tartanka saas oo kale waliba iyo ina haanayo hokle habato Cameroon iyo Guinea Bissau iyo waliba iyo ina lamada kooxood raadi hayo goolin koreeyte tartanka maadaama barbarra iyo hagaalan iyo hal galan Gabon iyo Burkina Faso kulankii hore ee wareega gurubyada Guinea Bissau iyo waliba yada soo qurux badan la yeedahay toonka balaawti waayay shee tartankan iyo ona iyalka xifrada badan iyo reer Ghana iyo Ghana iyo markaas ay tiin haano ku yaban in Gabon iyo marti giliyasi waliba wali wali markaas ay tiin haano la magacaabi Portugisyalka waa la magacaabo Portugisyalka maadaama dadka iyo in haano iyo gumaysidan Portugalka ba Portugalkaga Cameroon iyo waliba yana ta dal yana qibrad badan yadan leet habki yada Ghana Bissau yadan ka marti gililaati taasaytiyo yada ta to iyo ku koyti li deelaw ka binoon ka lotu waliba kumada ta dalalka anka guwa duwiyin ee qaarada Afrika. Tartanku ka farta saaya li deela doona Cameroon iyo Guinea Bissau waliba iyo kulu meena sreifrefka qaarada Afrika. Afkontum iyo nai sididi. Ka siichi olaka guwa South Africa. كاميرون يلا ميوني إبر يدا كأد كاتي يونا إسنا نغاهان يلا مدي كولن يدا بايتي تو يمركاسي تيو إيارين لما دو كوحوت يو كاتنا مركالت أسارغ دونام كولن كاسي تيو لا كوبا ولي بايسين قديغ دون تانا وربحن دان يوني برامشيدان دنبر إغيستيال حد يوسير عيرالو كولادا qodobada kale ee iyonaay kulamada kale ee xalay tii dheeri waliba ay ku tirsanayna FA Cup ka Ingiriiska waliba markale to kulanka Barnes iyo Blackpool iyo Redland ee taasi ci oo hal ilaa kulankii shoo ka dhamaaday ee rigooray oo ka shalbeen lamadaas ee kooxad taas oo kale na Burnley iyo Sunderland iyo waliba yadoo gool ka dhalatay naadiga Burnley xilli Sunderland yadoo marta ka ay ci geegada Burnley yadoo ki dheelase Meeraysa soo kale ee Fleetwood Town iyo naadiga Bristol City. Bristol City hal iyo neer yadoo gool ka kraatay waa FA Cup ka Ingiriiska. Kooxda Crystal Palace iyo waliba gool la miyoon ee hal ku deertay Bolton Wanderers oo kooxda markaas laga magacaabo xillo kulan ku tirsanaayo FA Cup ka dalkaas ee Ingiriiska. Kulamada kale ee oo kale dheelan doona yar ee istiyaalahan in dareere ee dhinaga iyo nay isla wali kulamada ka guda jarnay ee horyaalka English Premier League. FA Cup kishay waa eray FA Cup Ingiriiska ka guda jarnay waliba saragane ee kooxda Wembley Dams la kama gaabiyoonay Aston United sidiyoonay haliya ka dhamaatay Aston United iyada ka gurati Lincoln's iyo nay kooxda Ipswich iyo nay Towns iyo markaas ay saragen Leicester iyo gooliyadan karati kulankaas ay ku tirsanahay FA Cup ka Ingiriiska kulamada kale ee xalay ci la dheeli ee koob Italia iyo la dheeli waliba sargeena Inter Milan iyo nay Bologna rigoriya ka shalbeen oo iyo kulankaas ay tii haytii to us ka dhamaaday rigoradaas naadiga Inter Milan oo sidii yoonay hal iyo lugtiyada ay tii yada ka dhamaatay kulamada kale ee kala dheela doona FA Cup ka Ingiriiska koob Italia koob de la Real iyo nay African Cup sagii markan kormanaan ee dhigaystayale FA Cup kaga kabalaawnay waliba sarga doona ee kulamada Newcastle United iyo Birmingham City. Gegada Newcastle United ee ka dheela doona. Liverpool oo kooliba martag nagada doontay naadiga Bournemouth Argus la kama gaabo. Taasi tii kulanka markale rugaalay sahan la dheelahay. Southampton iyo Norwich City iyo sarga doona kulamadaas ay joodan ba farta saafarta iyo shantada geegi hagala doona FA Cup kaga Ingiriiska ku tirsan yahay dhigaystayaal. Italia Cup Italia markaas ay tii la dheela doona Sassuolo iyo waliba saraga doona kooxda binooniga lote ee Siena gegada Sassuolo ayaa ka dheela doona oo kaalka saayoonay sodonka degiga gala doona kulankaas ee tii shanta sa waliba saraga doona Lazio iyo Genoa waliba yoon iskaaga doona gegada Lazio oo ka shanta sa ayaa dheela doona Cup of Italia isbeegna kulamo ku tirsan yahay dheela doona oo Cup La Real u sii lantarta madona sidii sa tumiyoonay shanta degiga waliba saraga doona Al Coronco iyo Alfis gegada Al Crono ya Salaskarga doona meel saaso kale Real Madrid iyo Santiago Bernabeu ya ka dhawaay doonta naadiga Galta Vigo le kama gaabo shanta saatumiyana shanta dagiga ya gala doona kulanka Real Madrid iyo Galta Vigo France League sele dheela doona ee Nantes iyo Genoa ya sarga doona afarta sa oo kale dheela doona saaso kale France Cup ya dheela doona waliba sarga doona Brest iyo kooxda Lorenzo Brincol wa Lorenzo Mereso Osta le kama gaabo ya iskaaga doona gegada kooxda binoona galatay Florence saasoo kale ee kulamada la dheela doona Portugal Cup iyo markaas uu kumid ahaado doona Benfica iyo nay waliba saraga doona naadiga Lexocas meel saasoo kale Sporting Govians iyo nay kooxda binooniga ee Victoria Cameroonas iyo nay saraga doona gegada Sporting yalle ka dheela doona Africa Cup no waliba saraga doona ee Gabon iyo nay Burkina Faso Cameroon iyo nay Guinea Bissau halka sa Gabon iyo nay Burkina Faso afarta sa Cameroon iyo nay Guinea Bissau wareega lamaad ee gruubyada iyo ka rasmiye ambalaabada doona kulamadaasi ci kulkooda wararka kale ee xanta suuri salgada dawku iyo nee wararka ku yimid banoonka la jeeray gistiyal dhiga doonta danaga kaleena ee tobarigii ka fashilmi garoonka Old Trafford ee Louis van Gaal iyo waliba Usain Bolt in uu soo ko fadhiyay maamulka binoonka lata tan iyo mucjiso kanaga tii guud ahaan bawrgeysiida kaasay ka wareysi marsusiyay wargeyska kama gaabo ee Dylan Graafsa Luis Van Gaal ayaa soo indha tiray masab in kare intiisu ku fadhiyay maamulka banoonka lata isla markaasay tiin uu sheegay in uu saan afjarna waayay shay tababarnama xil shalayti warbaahinta Holland degiyonay xaan caalamka biyo baahiyeen in uu sii ku aha afjari waayay shay garoomada Luis Van Gaal oo xidiyo nation sanad jaray waliba uu sii ku laaka waramahay in uu saarinto qos iyo toosa aan ku fadhiyay lahay maamulka banoonka lata laakiin sawirkiiska la magacaabo Didi Leclerc waliba yeeda markaasay tii ku boholan degiga waramahay jee in iyo oo Holland degi markaasay tii ku leeyay sheegay tii iga sneentu wararka la baahiyeeday tii to markaasay tii ku dhorofay shaqada markaasay tii tii kaasa in guud ahaan ba macallinkaasay tii u soo dhor bilood loo ku dugo shaqada macallin shaqada Manchester United ka dhakaasay in uu soo laan hay macallinkii hore ee Barcelona Ajax Bayern Munich yeynay xulka qaranka Holland iyo waliba uu sii ko markaasay tii loo ku dugo mustaqbal shay ciyaareed uu soo sii shacay kaas oo sheegay in uu suugidin ku fadhiyo dhinaca dowladda maya ay ka nanaagay mu ku fadhiyo maamulka banoonka lata yari Luis Van Gaal oo uu sheegay codaynta sirte kaliya waliba uu soo qaaday sanad nasashe kureenna waliba uu sheegay in uu sidan ka nagada doon ka roomada tobarnaga qoysaska asla wararka macallimiinta ka guda jarnaa dhageystayaal ee macallinka markaasay tii Arsina Wenger la ka magacaabo iyo muddooyinka haji to marxaladda tiida ee toban barnaamijka iyo dadka Max Allegri tii waliba uu sii ku la ku wariyay in uu ka sii dhawaaqay intii uu sii dhagaagay xilka toban barnaamijka ee Arsenal kaas oo beddelan nagada doona macallinka dhabtada ku haysta gegada Emirates ee Koblanta muddo dheer ka dambeeyay gureeda markii Arsina Wenger uu sii ku isku dheeray aan oo kumada xidigooyinka iyo markaasay tii naadiga Juventus Wenger iyo waliba uu sii ku la kuwada intii uu sanadtiis markaasay tii ku taba horsiga muddo dheer ee 21 ka sanu ka fadhi maadaama uu samaclankaasay tii ka dogowey gegada Emiratesa tobaraga reer Talyaaniga iyo waliba uu sii ku sahan if bahaayun sukumid nagada macallimiinta suurtagalka in uu sabab ka sii beddelay nagada Allegri waliba uu sii la fahansiinay in uu sii wakiilkan ka wada hadalada badan la kala jaray xilliga maamulka Arsenal wakiilka kiisheena wada hadalada kala jaray naadiga Arsenal kaasay tii oo bilaabmay sii ku go'aansan doonay in uu sii leeyahay banagigada Old Gigada Emirates kooxda ku dhisan wala uu sii rooga doono kooxda ku dhisan Torino iyo in kale uu markaasay tii aadada doonto Marso laakiin sii heliska City waliba uu sii muuqday koobkaasay tii loo qariyo doono kureed markii uu san ka dambeynti la sii shaaci doona kaasay tii xidigooyin guun kooxdaasay tii lagu sii hayo mahay gegada Emirates macallinka reer Talyaaniga iyo waliba uu sahay ko garoomada ku dhax muuqday soona markaasay tii tartanka finaalka Super Cup kaga aan qaaday kooxda AC Milan waliba saasoo kala duusay ko markaasay tii ay ka garsoore badan aflagaaday afartii ciyaareed ee dhawaan markaasay tii gool dareeday kulan ee Florentina Argentina iyo waliba yado isku dhiyo ku shanaysay aanu kumada xiriirka indho ka haya kooxda ku dhisan ee markaas waa kooxda sida Gianluigi Buffon Lorente Puccini iyo ana xidigooyin dhowr ee Juventus ku tirsan aaminsan intee taasi tii oo geedantay aan Allegri soo markaas u sii ko markaas bedelan naga doonayay Emirates macallanka ka soo gaay maalin Arsina Wenger Tobara kooxda banoonka lata ee Liverpool Jordan Klopp waliba uu sii ku hadlay marxaladda Joel Matip Tobara naadiga Liverpool ee Jordan Klopp ayaa waliba uu saacad ku hadlay jahwareerada kooxda tiis ku haysta go'aanka laanta ee FIFA yada ku bilaabaysanta ciyaaryanka reer Cameroon ee Joel Matip kaasay tii la hariir ku reed markii uu Joel Matip iyo Liverpool iyo ka galan seereen intii uu Joel Matip si dhagaaga qaarada Afrika Liverpool iyo waliba yeedo la ka qasabay in Joel Matip yeedo ku saartay liiska kooxda tiidi ee kulanka Manchester United laakiin se Klopp iyo waliba uu san cadeynay in uu safi fiil la yeedo go'aanka rasmiga ah soo fiidan ka dhabaqo ay sinta Liverpool oo waliba yeedo wajahay doonta kulanka nagaw ee FA Cup kaga naadiga Premier League mutlaq magacaabo waliba in shaqada maalin Jordan Klopp uu sii ko lambada in uu ku dhax muuqdo doona xidiga go'aanka FIFA uu ku deernaa Joel Matip Klopp iyo waliba uu soo ku hadlay jiray duso qabaday kulanka oo ka walina uu soo sheegay in xaaladda Joel Matip iyo FIFA uu soo qoray hadii yoon ka dhawaaqna cadeemada dhabta iyo inay waliyaabo ilaa iyo ta go'aanka FIFA aan ku deerna balan iyo waliba yeeta hadii FIFA yeedo ka sii furnaato go'aan laan sidaasay tii oo waliba fila doonay in fursadooyin qaadada doona sababtu waliba hobaal ee in wal kasta biyadan sahlanaada doonto. Waliba nagada doontay 17 maalmood in yagaada doontay inuu soo baxaan la ku helalaasay in laa yeeto maamulka kooxda banooniga waa maamulka banoonka ee taariikhda FIFA. Galabi hadal kooli bantaasay tii sii daraday Joel waliba uu ka faraxsanyaa waa ma faraxsan ku hor kulanka Manchester United. Waliba uu sheegay inuu sahayay ka markaasay tii saxan markaasay tii ku hanyay go'aan laantii hadeer waa sinyaa maamulka xireelka banoonka la taajunka. Tanya ku dambeeytay markii Cameroon yado cos in dirsatii xireelka banoonka la taajunka FIFA taasoo ka dhabaaqday in li kulan yadan dheela doona xidigaasay tii. Yana si dambeeyti Joel Matip uu sidii intii uu sanse dagaal qaar daaf kare kasoo qoday keenshay masuulka qaranka uu ku jeeday Cameroon uu ku caawin lahayd intii ay dheela koobka qaarada Afrika. Galabiya wali baa soo siiyay cadaay in ku xuddatii diis wal qalada yadan ku sameeyay Joel Matip. Ya walina uu siiyay waqti haadir kan wali baa hubaal ee in wal qalada uu sameeyna wali baa hubaal ee in Joel Matip wal qalada uu sameeyna uu soo na Cameroon uu sii ku markaasay tii ciyaaray. Tan iyo ne sanadii 2019 tan iyo ne markaasay tii wali baa uu sii ku go'aansaday in uu soo qaarin kiisha ee Cameroon uu sii geela. Africa Cup kiis Joel Matip kumada xidigo in kala guweeri xulka qaranka Cameroon laakiin se usus ku dhigatay Globe hadal kooli baa usak gabagabay baan aray ana xaaladda kale wali baa yadaa ta waqti badan toona noolla aaminsanayn yadaa maraasa ay ta wali baa kumada ta laakiin se wali baa yadaa ta todaqado in walba la ki xisaabtamo xaqiiqada wal dhaw baajinka marxaladda Jordan Globe Joel Matip iyana FIFA ya markaasii deeto tawliyada iska cagaran taasi tii ku dambeeyti in ye go'aan lan ku sii deerna xireerka banoona galote ee Ingiriiska kana wale baa soo saaray sharci isku soo saaray dadana xireerka banoona galote ee Ingiriiska FA ga wale baa soo saaray ko ku fikiray qorsho cusub oo la ka ganaaxa doona xidigooyinka beenta dhulka niiska tuturaw sida rigoora markaasii tii oo helan lahayn ama biyo ganaha kulan kulama lahay an jeesada lahayn xidigooyinka iyo maraysiga qaraaka iyo ku galay xireerka dalka Scotland iyo waliba yeelan kulan ganahay markaasay tii dhul keenay ciyaariyanka falka markaasay tii uu ka kahay hadii la kaareeyay tii la ka dhaawacay muqaal ciyaariyada kureed markii loo gaadi in iyo sa ahaanba qaladka iyo kaasay tii lungu galay iyo inay la kaba laakiin xireerka FA dalka Ingiriiska iyo waliba uu siina si aaminsan yahay hadii iyo rigoora lagu helayo turbeen abuurka iyo asturan waliba sadaasay tii yeetato aan sheegan in ciyaariyanka story iyo lagana hadbana mar markaas tii noo qaab kale la kulmo doona abhaatum heerirka dalka Ingiriiska iyo damacsan in uu soo qorsho cusub ee ganaahaga ay xirfada beenta abuurka markaas ay dowladu kala iska turaw xilliyada la gudu jira heeriganta ganaahaga warcad iyo ku saar doona waliba la wariyahay in saraakiil sare ee FIFA ku tirsan iyo aan doolan dalkaasi tii Scotland si iyo walan kuga daadan marxaladda kooxda habka iyo ciyaareenada sida qaladka iyo onka gala koran aran moogasay tii la xiriir ee surawka qaybada dambe ee barnaamijka ciyaaraha warsanka magaalada Baydhabo iyo dhageystayaalka gudaha jarnaas liidacada warsanka magaalada Baydhabo iyo noola dareertan ee maamulka Manchester United iyo waliba yona qaadeen talaabo iyo hoojiyayaan amaanka garoonka Old Trafford iyo ona magacaaweyn madaga la dagaalanka arimooyinka amniga waliba yeta kooxdiyanka horeeyti ee sadayada sameeytay markii la filow in kooxyooyin kale ee horyaalka yona ka dhagagan arimooyinkan waa booskin kooxreeyay ee kooxdiyada markaasay tahay bandhigta Manchester United iyo waliba yeda ku warmaayte in qiimo garoonka yeel ka galaw yeda etato ye bartimo banaanka yeela ka gaad waa la ka bartilmaameysada kora aan hukoomada ku xiyooyinka isla markaasi sidii la yeelay in falala barkaysa iyo ku fuliyan xilliyada garoomada gudaatiyo afarta gees ee geegada Old Trafford iyo waliba yeeyeen aan la ka ragay dadlanta oo bari habki iyo baaritaankan sameeyay lahayn iyo inay ku horseedo ka waliyaabo markaasi tii lidii ka arimo amanka sarkaal markaasi tii lagmaga cabiye sheegay in dhowr jeer saqar soo leh iyo tababarka booliska iyo markaasay TMBN walena tababariga markaasay tababarkaasay iyo gaad kuma dayna la dagaalanka argagixisada ee helida garoomooyinka iyo fadaan iyo ku fuliyaan arimooyin la xariira amnihumada taasii tii hore baaritaan ee laga sameeyay doona dhismiyalka iyo baabuurta iyo markaasay tii kabab la garoonka saytii sadaasay tii wali ba ku wariyay waan la sheegay in ilaalada garoonka Old Trafford iyo in hana iyo baaritaan iyo gala doonan arimooyinka iyo ka talaabo doonan sadii iyo guulinku deere lahayd waliyabaydan fara badan ee la xariira guulada markaasay tii wadamada saytii taas oo yeedan si dheertaba in dad badan oo la xariira arimooga saytii bunoonka la tusa iyo in xilliyada iyo jarta kulamaadka iyo qaar kumada iyo sameeyeen falal la xariira amnihumada reer Davis mise kooxda sheedaaminta gagadoodan iyo waliba yadu kordhiday taxadirka garoonka kaysha kureeda markiyada ka dhabaaqday weerarkii Paris ee November sanadii 2019 weerarkii la kagaaday Paris laakiin se waliba yadu tato ganaxaga yadu dhigayta waa iyo ganaxaya ee dhakaasa banaanka hore ee garoonka Stade de France iyo markaasay tuu xusid badanta waliba la kasi waday in kooxyooyin dhowr ay ka deesada doonan talaabadeeda gaadin adiga Manchester United ee keeda arimooyinka garoonka dhanka kale ee tababarka ayaa la kaaragay Diego Costa ku reeyay khilaafkii muddooyinka ku dhadhaxay usiyoone macallinka kiisha Antonio Conte Diego Costa ayaa shalay markaasay tiisa lanka aragay la yaab leh geegada tababarka kooxda tiis inkastoo uu safax la sii ciyaariyanka kooxda laakiin se waliba yeedo geekeeyay taa xidiga reer Spain usreeta oo barka markaasay tan kulamida uu ciyaariyanada kooxdantiis galeedna taasay tii iyadoo isku dhiyan kureeta macallin Antonio Conte asla markaasay tii uu sadaafii kulankii Leicester City Costa iyo waliba uu sii koola laga xifaaltanka kooxda Jayna Super League ay koolan si dagaagay isla markaasay tii iyo koola la hariiray inuu xidigaasay tii ayuu ma doona dhanka iyo nay galbeedka Jayna sidaasay tii waliba yeedo tahto markaasiyena aaminsanyahay in maamulka Chelsea way daahayaan bedelka xidiga Diego Costa Costa iyo waliba uu sii kooka balansanay in uu soo wada hadalo la weelada xarunta tababarka Chelsea taas iyo la sheegay in uu la hadlay khilaafkii Costa iyo tababareega kiisha taam ahaan shaqada Chelsea iyo dadka kaas in la filo in Costa markaasay tii shaxda blue markii ay riidan ku dhax muuqdo doona kulanka Hull City iyo lidera doonaan tan iyo waliba yana gabagabeeyay sii khilaafkii xidiga dagaalka ninku dambeeyay Diego Costa ee Real Madrid inka dambeyntina Spain iyo waliba yeedana markaas ee tato iyo ogaati hadal us Ramos dhigteen ka sheegay macallinka laga magacaabo Sampdoria jirajar ay iyo gabadan oo ka hor kulanka Real Madrid iyo Sevilla iyo tobarega reer Argentina us leeyahay kooxda dalka ku dhisan ee gobolka Andalusia Jordan Sampdoria us hayo kooxda difaaciye kaptanka Los Blasmos ee Sergio Ramos iyo neelanka reer Spain intii us hayo ko markaasay ci an dabal wa us abal gud markii uu saaxadalka ixtiraam us dhigdan ka sheegi macallinka Saiti jamaahirta Sevilla iyo waliba yahayna to aflagaadin jeesdeng Sergio Ramos kureed markii uu rigoora ila wa rigoora il qaldan ee tato markaa Saiti lagu ku dhali kulankii 38 yeedaha ka dhamaatay waleen yeedha ka dhakaasay in wareega timiyana liyad koob la Real us hayo lagu raabi Sevilla laakiin se maalmo kureed waliba yahay tito iyo mujin dabaaqyo kaarmooyin la xiriir jamaahidda Valencia oo yareedan ku rjeesadeen xidigii shahre ee reer waa Valencia markaas ay tusi haya abato Ramos iyo waliba uu soo kulmay Sampdoria qor intii uu markaas ay tii bilaawn ciyaarta gool daradiyada ku dhex galeen inkastoo iyo macnaha reer Argentina uu soo layaabay sababtoo ah Ramos on kurori Ramos iyo waliba uu badalkaas ay tii Jorda waleen uu selectin ka sheegay waliba wasan xishmayay dadka weyn bunoonka la to waliba dadka kokomade dadkan sida gaarkaan in xishmay isla markaas ay tiina boos qaali yoono sugan ya markaas ay ka gabeeyeen kan ka magacabo Ramos ee xidiga reer Spain gudaan barnaamijka ciyaaro warsan ee magaalada Baydhabo dhigistaal inta ka af meeran intiridan kulmaan ko kan lamada saasiyon ee maanaala wa salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
Barbati la sohwe saacad badan hormoon.